tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sammasiphelele singu kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula tetingu tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sammasiphelele singu kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula ipohlela lokugcina mantombazane please shesha gcwala icaravela zalu uzodrive angifuna ukuhlebela lo mntwana shisa amatekwane kube mhlophe amafastela thethi backseat lesidudla kikiteka khumula ibhathi mhlinge ngilindo zokhuluma ntombazane uzodilika if ungekho show please buyele ekhaya angifuna ishita ekuseni ngikokotelwa amaphoyisa ishaya izule kwesigebenga usojiva short left short right khona lapho uzobhaka asazi kunjani la siya khona nyogaxa kunamajita langaphandle axova abantwana if they try that shit soshiya kukhalwa siphethe iyngudi tetafuleni singu amantombazane ekamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula siphethe iyngudi tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula siphethe iyngudi tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula siphethe iyngudi tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula double packs yabagi kathi yangisaba Justice yamakaka sinjena mahala ibalza uplaza ngithola umntana organizer fuck the VIP 10th floor sojiva DJ siza lapho ndoda dlala lengoma no smoke in the club ngizoshisa inkawuza grab i-microphone ngishukumise lebandla uthevo futhi amakhala sigebenga uyang over I fucking non stop cause the cozy club owner mandoda ngisho nebhanga mambi ibhiya ngithola ikhona siphethe iyngudi tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula siphethe iyngudi tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula siphethe iyngudi tetafuleni singu amantombazane kamelweni angu gebeni sama siphelele singu kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula